One of the best internet radio stations around.
Online radio station.
The radio station you can't live without. This is your radio.
Oh, Khotso mo mamedi wa MPM online radio ke o dumedisa sontaine sena se setle sonta sa boraro kgweding ena ya rona ya pudungwane le hlala le shome le metswe mehlano selemo ke sa kitetse pedi tsenang le mashuma mabedi o dutse le nna Teboho Masimini ke o amoela le nanong la rona la Ebenezer modimo o re thusitse ho fithellela mona le nanong la rona la mmino wa clap and tap mmino wa diatla o toba le nna jwalo ho tloa horeng ena ya le shome le metswe o mong ho fithellela maneng horeng ya le shome le metswe mebedi re ntse re tidinya mmino ona wa rona wa clap and tap mmino wa diatla athe ha ile sehlopa se ke o buletseng ka sona ke Val Atlantic Gospel Singers ba ne ba re ho wena fela modimo o re nehile ha ba ha utlwahala hore ke sonta ho seng mamedi wa MPM online radio mamedi wa Ebenezer tsatsing la ka sheku ha ke tlo ba le sehlopa sa letsatsi jwalo ka tlwaelo ke tlwaetse hore ke bentse ke lefa dihlopa tsa mona Afrika Borwa ka o fapafapana nako nngwe ke o fa dihlopa tsa ka mane ka Botswana nako nngwe ke o fa dihlopa tsa ka mane ka Lesotho mme tsatsing la ka jeku ke batla ho shebana fela le bahlodi ba dikgautsa tse fapafapaneng tsa mmino wa clap and tap awards tsatsing la ka sheko ke batla nna le wena re tlo dula re nne re tidinye difela tsa bahlodi bana ba dikgautsa mmino wa clap and tap awards empa pele ho moo ke batla ho fa sehlopha ho na le sehlopha ka mane ka Everton se bitswa Leseding Gospel Choir ke batla ho fa bona ha ba re le Satane ke mohlotse sehlopha sena ka hora ya leshome le metsomo e mebedi se tlabe se bina le dihlopha tse ding sehlopha sa Val Atlantic Gospel Singers le sehlopha sa Inkanyezi ba tla ba kopane mane multipurpose hona jwale ka hora ya leshome le metsomo e mebedi ho tla ba hobe ba tla ba kopane o kena ka 70 rantanyana fela ha o le moo multipurpose ha o le haufi le multipurpose ka mane ka Val o go ipona hatse go tla ba monate ba mamela le Seding Gospel Choir ke sehlopha se kwetliswang ke Ntate Soli ba mamela ha ba re ho wena le Satane re mohlotse
Satane re mohlotse
bonolo go tswa kwa setlhopheng sa legae la Mosa mo Botswana. O reditse Tebogo Masimini mo serema moweng sa gago sa MPM Online. Lenaneo ke la gale la Ebenezer.
Batho ha monate leseding gospel choir ba re wena le satane re mohlotse mamedi wa MPM online radio mamedi wa Ebenezer ke batla o kena jwale dipineng kapa di feeling tsa dihlopha tsena tse ikhapetseng di gautse fapa fapaneng tsa mmino wa Clap and Tap Awards ke batla o qala ka sehlopha sa pele e leng Vosi and the Mighty Singers ke sehlopha se setle ka nnete sehlopha sena se ikhapetse gao e bitswang Finest Innovation of the Year me le mokwetlisi wa bona e leng Tate Bishop Vosi Khadebe o la iphumanela award yane ya Stephen Mathosa lifetime award jwalo ka re tseba Tate Vosi ke motho a kgale awa a tsoa le mmino ona wa rona wa Clap and Tap ba iphumanetse jwalo gao tseo tsepedi gao ya Finest Innovation of the Year le yane ya Stephen Mathosa lifetime award ke batla fa bona ka pina ye nngwe e albumong ya bona e ntšha bitswa Atamelang ho Jehova pina ena ba e bapetse ka labohlano ha ntse ke shebelletse mane ke ntse ke ba buhile mane ho mmino wa Clap and Tap Awards mane Imperial Palace ba le ba e bapala pina ena ke sehlopha se setle haholo ha ba palama fela ba kena sethaleng o bona hlompho o bona hlompho sehlopheng sena sa Vosi and the Mighty Singers ha ba tshware jwalo ke ba lakaletsa katleho ba mamele ha ba re ho wena atamelang ho Jehova
yes
La 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 la
Pacho Hamonati, Vusi and the Mighty Singers ba ne ba re ho wena fela atamelang ho Jehova ke sehlopa se setle engwe ya dipina tse ba elang ba re fa tsona mane mminong wa Clap and Tap Awards ka la bohlano bosiu ke ene bitswang Melopelo le Moya ka nnete pina eno ba le ba e wotla Vusi and the Mighty Singers ke ile ka e rata ka nnete empa ka baka la nako re tla bapala fela pina e le nngwe ya Vusi and the Mighty Singers ke batla ho fa sehlopa se seng se ne se le teng mane digaong ke tse ding tsa ditlhopha se ne re di bohile di re fa mmino o motle ke ho phethehile church choir mme setlhopha sena manager ya bona e hapile gao e bitswang the finest manager of the year e leng ntate Mahlomola Kekana ke manager wa setlhopha sena sa ho phethehile church choir ke batla ho fa bona he ho phethehile ha ba re ho wena ke mmila o mosesane momamedi wa MPM online radio momamedi wa Ebenezer dikgao tsena tsa mmino wa Clap and Tap Awards batsamaisi kapa baetsi ba dikgao tsena maikemisetso a bona ke ho amohela le ho hlompha le ho keteka mofuta ona wa rona wa mmino wa Clap and Tap le ho matlafatsa hore o tsebahale industry o tsebahale jwalo ka mmino wa setso wa evangeli ka mona ka Afrika Borwa le dinaha tse batla di bapile le Afrika Borwa jwalo ka Lesotho jwalo ka Botswana ke batla ofa ho phethehile church choir a ko ba fetsebe mmamedi wa MPM online radio mmamedi wa Ebenezer ha ba re ho wena ke mmila o mosesane
Give me the war.
Na, jan lumeli saba tebeli na ba techelisi ba MPM online radio hoye na kwamba ditsepo uva ka minister church choir venda hanki pasi ministry shat makado akutapa midururu votechelisa tebo masimini kayone MPM online radio mekanya mushumo ine ba itakalela ba dopa ba ifuna ebeneza ebeneza ebeneza
Pacho hamonati ho phethehile church choir bana re ba re ho wena ke mmila o mosesane mamedi wa MPM online radio mamedi wa Ebenezer ntse re le mona di gauntse na tsa mmino wa Clap and Tap Awards tsene di tshwere ka labohlano ona e re tswang ho ona ka mane ka Empress Palace ke batla ho fa se hlopa se seng se hlaeletseng ka mahetla matsatsingana mme si iphumanetse gau yona eo ya hore ke se hlopa the finest emerging choir le gau ya finest image of the year si fumane gau tse pedi hlopa sena ke bua ka Inga Isivela Gospel Choir haba thabile ba ipitsa Zing Family ba fumane gautse pedi jwa lokake hlalusitse finest image of the year le finest emerging choir ke ratile mantswe a mokotlisi wa sehlopa sena ha ba fumana award ena ya bona ba fumana gau ena ya bona o la bua mantswe a magotswane fela are dihlopa tse nyane ka pa dihlopa tse qalang le ka gona le lona le rona ke rona bana re gonne a ko ba mamele Zing Family Inga Isivela Gospel Choir ha ba re ho wena o no bubele
Yeah, you chase so.
the best internet radio
stations
around.
Online radio station.
The radio station you can't live without. This is your radio.
Bacho hamonati inqayisi vele gospel choir ke sihlopa saka mane ka Thembisa ke sihlopa sesetsa ke batsha ka nnete ho tletse batsha empa ba bina ka mogomong o makatsang ba ikhapetse fela khauyeno khautse pedi ya finest image of the year le finest imaging choir ke batla ho fa sehlopa seseng se latelang mo mamedi wa MPM online radio sihlopa sena ke sihlopa sa sekolo ke bana ba sekolo se iphumanetse fela khauyane ya finest school choir of the year lebitso la sehlopa sena ke thuto lesedi comprehensive ba setse bang ke bane ke sehlopa sa ne se binang le ntate Snipes wa Thoko wa Temple of God hona le pina ba e binang le yena mo ke yona pina ke o tla o fang yona ba re Manyoloi a le hodimo ke yona ke sona sehlopa sena sa rona se ke tla o bapallang sona se iphumanetseng fela kgao ya finest school choir of the year a ko ba fetsebe mo mamedi wa MPM online radio mamedi wa Ebenezer thuto lesedi ba re ho wena Manyoloi a le horing
Yeah.
to one of the best internet radio stations around.
Online radio station.
The radio station you can't live without. This is your radio.
Pacho hamonate tuto lesedi bare manyoloi alehodimo. Mamedi wa MPM Online Radio, mamedi wa Ebenezer. Unso dutile na Teboho, Masimini, Siburi Sao, Salano Lena la Ronala Mino, wa Tlep and Tep Mino, wa Diata. Ke batla o fa bahlodi ba gau tse pedi tse ding, e leng gau ya Best Album of the Year, le Best Video of the Year. Meslo pasena, ke ba latedi, ba morena, ba mani, mabopani. Ke batla o fa pina ya bona yo ya Best Video, e leng Jesu Ratola Hao. Ako ba fete ebe mamedi wa MPM Online Radio, mamedi wa Ebenezer.
Men.
Yeah.
The radio station
you can't live without. This is your radio. Bacho hamonati baladeri bamorena bakamani kama bopane bare jeso ratola mamedi wa MPM online radio mamedi wa Ebenezer ha sheba nako metsotso ke le 15 pele ho ra ya le 12 nako ya rona e sentse ile sentse re fitla pheletsong ya lena neola rona ene le bona he bahludi ba mino wa clap and tap awards e ba no bana ke o kopanyeditse bona ene le balatedi ele nga isivela ele voice and the mighty singers ele ho phethehile ele thuto le sedi comprehensive school ke bona ka nnete di gautseno ne di le ntle ka nnete ha o batla o tseba ka ho batsi ka di gautsena o ka nna wa ya website ya bona ho Facebook ya bona ba na le yona Facebook account mono ka bona ditaba tsa mino wa clap and tap awards mo mamedi wa MPM online radio athi ha ke tloa mona ka hora ya 10:12 ha ke o siu le mong hona le manane o mona ho MPM online radio ka ho fapafapana re na le lenaneo le kenang ka hora ya 10:12 hona jwale ha ke tloa lona le etswa ke King the OJ le bitswa Afro Tunes le etsa le kamane ka Studio 4 ka Cape Town re na le lenaneo le etswang ke ntate Musia ntate Police Storm Musia le bitswa Sunday Goldies lona le kena ka 2 o'clock ho fihlela ka 4 o'clock ebe ka 6 o'clock late money hona le ntate Thabang Motapanyane o etsa lenaneo le bitswang smooth sounds ke lenaneo le letle o bapala mmino o iketlileng ha monate o kena ka 6 o'clock ho fihlela mane 7 o'clock mme ka 7 o'clock ho kena ntate Musia ka lenaneo la Rorisang lona le kena ka 7 ho fihlela mane 9 o'clock ebe ka 9 o'clock ho fihlela ka 10 o'clock re ba le lenaneo la choral music le bitswa choral music le etswa ke King the OJ ka mane ka Studio 4 ka Pretoria mme hara beke re na le mananeo hara beke ho na le lenaneo le etswang ke sebodu sa rona e leng ntate Stumgero Stumgr ke lenaneo le bitswang MPM Breakfast Show lona le qala ka hora ya botshelela hoseng ho fitlhelela ka hora ya borobong manta ho fitlhela la bohlano o ka iphumanela mananeo ao a matle ka mona ho MPM online radio mamedi ke batla ya jwale dikopong he tsa ba mamedi ba MPM online radio ba mamedi ba Ebenezer ke na le kopo tsepedi hona le kopo e hlang ka mane ka Freestata hona le kopo e hlayang ka Gauteng ho kopua dihlopha tsepedi ho kopua dinaledi tsa morena ho kopua le ba humutsi ba morena ka mona ka Pretoria mo mamedi wa MPM online radio a ko mamela dikopo tsa ba mamedi le dipina tsa bona ke tla o bapalla tsona jwalo ha ke no kena mme ke tla kena ha se di fedile ka ofela ke o bapalla puo ke ka pa kopo ya mo mamedi ke bapalle le pina mamela mo mamedi wa MPM online radio kopo ya pele ke eo dipedi fela mme ha mo re tla bua
masimini ke polisto kwa mona ka mama Floyd Petrestein ke ne ke kopa ntate bitsong la mochana ka kamona ka mama Fubedu ka mona o etsa selemo ka jeno lena bitso la Ikikia Mosia o keteka selemo ka jeno lena a le teng kwano mona lefatsheng lena ntate a ko ke mo kopele ntate ke kene le ena ka sefela tsatsing lena le kgetheileng lenaneng lena la Ebenezer ntate haebe o ka lokela nko mo re ba palle se fela mo nonta te se seng le se seng fela se tlatla ka dinaledi tsa morena a se blief ntate ke a leboga ke polisto ke sentse ke re tsatsi le monate ho ba ma medika o fela
de morena
ke mo fowa
Yeah. This is Namsa from Soshanguve, Kibinela Efficiency Gospel Choir, ki requesta pina ya bahumutsi ba Morena Artist Development Dumolwakhe on Ebenezer.
batho ga monate ba homotse ba morena ne le kopo jwalo ya o snow msa ka mane ka Shoshanguve a thepele o moo e ne le kopo ka mane ka Freistata ya ntate Mosia a kopela dinaledi tsa morena ya ba dinaledi tsa morena ka ntaele morena. Mmamedi wa MPM Online Radio re se re fitlhile he pheletsong ya lenaneo la rona la Ebenezer. Ga re kopane gape sonta se latelang ga gora e le ya leshome le motso o le mong o fitlhelela mane goreng ya leshome le metso mebedi tlabentse re tidinya fela tlepen tepe nna le wena mmamedi. Jehova Modimo a mpolokele lona o fitlhela be re kopana gape ke o sia jwalo ka Piba and Hosea Artist Development go tla ba jwang mmamedi wa MPM Online Radio o be le sontaga se monate. Bye bye.
Ho tla ba jwa mo ho shari iko ho tulang ahe ho tla ba jwa mo ho tari ko ho tula Ujala mutiari o muholu o safitile mantibu mantibu ya kwa kwa tulo ya ya bakakan helala hep hep helala hep lala hep lala hep ma
tula se o si jetting. Ai mo sweta piva. Uta ko tula se o si jetting.
One of the best internet radio stations around.
Online radio station.
The radio station you can't live without. This is your radio.